Something playing at the bottom.
Spot Diana.
Kubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Nipati ya your body, yeah.
So mina we police bila we si wezi cop them. Wendo ufanya mina imba bila top them. No scare kuingia kiatu yako bila socks. So get down to business, susare matoks.
Baby wampo tuzo tokunywa ngorompone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Unatua kulegeza, ukibembeleza. Jalu na niweza, kwa table na meza. Lubricate na teleza. Yeah, yeah, yeah.
Bampa kubampa. Mutima kumutima. Hey. Obachira, obachira, ey. Obikola, obalina, ey. Baby, wampo tuzo tokunywa ngorompone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Squeeze me tighter. My baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter. My baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter. My baby, hakuna matata.
Umetoka kitchen, tumevaina. Nataka ni mukate a little China. Girl, iko tight, macho ya mu China. Price is built to need a gaina.
Kubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Nipati ya your body, yeah.
So mina we police bila we si wezi cop them. Wendo ufanya mina imba bila top them. No scare kuingia kiatu yako bila socks. So get down to business, susare matoks.
Baby wampo tuzo tokunywa ngorompone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.